Fresh House.
Hello.
NigerRemix.com.
Don't be.
Nimegundua shida ni kumzoea. Kinachonipa shida ni mazoea. Nimegundua shida nimeizoea. Yanayonipa shida ni mazoea. Sianajua ndo maana nafanya kusudi kunikomesha, ananikomesha. Nishajishusha sana mpaka sina budi. Anichoresha, ananichoresha. Acha nitwe mlevi, acha nitwe popo. Kila ukikiva kiatu changu hautembei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangani. Kila ukikiva kiatu changu hautembei. Tomorrow tuko hapa mpaka tomorrow. Tuko hapa mpaka tomorrow.
Anasema natoka na misamu beto, beto. Koza chokoza ndege ameruka pru, ameruka pru. Misi nakosa ila ananitia tu, ananitia tu. Naonewa yo 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 na nyanyaswa ajeni yeah.
Acha nitwe mlezi, acha nitwe popu. Kila ukikiva kiatu changu hautembei. Acha nitwe malaya, acha nitwe mdangaji. Kila ukikiva kiatu changu hautembei.
Hadi tomorrow
tuko hapa mpaka tomorrow.
Oh yeah, Mr. DJ.
Tuko hapa mpaka tomorrow.
Mpaka tomorrow.
Tuko hapa mpaka tomorrow.
Shusha ngoma kali.
Tuko hapa mpaka
tomorrow.
Fresh out from Nigeria.